arapizo king.
Patras like in the building.
Nanga fuma. Black zombie. You do what?
Ninasia kuyaona
ninasia
sikondi chako ninaleka kutiona
baby ukame kapena nifaka kuwaya not baby ukame
ala pito nifaka kuwaya
let's go wazafuna nikachite brand pressure ntava mutu manga muri big pressure ina isipeto kaleta besingo noti kukacha ningu mvele zungu pepi pa fesu wenzeli chape besti manje wa jinja ndi wali kwa ex wazafuna nikachite branji nekansi kukupaza lafu shito kala na yopansi kukupuzisa wa jinja wa krasi nail member kutunagia zanga mani pitiliza iyo business ya kohani pitiliza
baby ukame kapeno nanifalka kuwaya ati baby ukame kapeno nanifalka kuwaya
kawa malatingi yako ninasia kuyaona sikondi chako ninaleka kutiona
Zombies the beauty.
Wala hi Mr. S. Yoko.
Baby girl unanipeleka kuwaya wama hai na nkala wanuwaya ni mavera upezeka na mabaya love yanga baby girl naitaya usanama mtima wanga ukukumbwira kwe uliri baby girl ni makumbwira I love you but beo ni matongela kuliwaya baby girl za kukonge ni mavera unanipeleka kuwaya wama hai na nkala wanuwaya unipemba baby girl unitule unipeleke unganpaeza chitule
Ninasia kuyaona sikondi chako ninaleka kutiona
baby ukame kapeno nanifaka kuwaya not baby ukame kapeno nanifaka kuwaya
nezo kona kulipewa mabepi bu short hair futi na mafiga ya rifu pretty girl kapeno nkabe beautiful sikondi chako iwe baby ni cha masafu Bebusa nipase pressure Kuline niza kulangiza lecture Shikondisha konisha ululu la peka Nika kuitana yo baby umameka Honi uzenga unaniponya kuwaya Baby nika futa umakamba kaya Shikondisha nga baby unapereka kuti Kuno
Baby ukame Kapeno nanifaka kuwaya Ati baby ukame Kapeno nanifaka kuwaya
Kaba malatingi yako ninasia kuyaona
Sangeza gets Don Patani Moses Takuona Daliso Spata Bihet
Wakash Sia zombies a beauty Naini Fly Gash Wama hi Mr. Boss
Exclusive
Bajo Boss
It's been on the 1-2's classic
OG Swan Music.com